yourself. Oh, one and all. Oh, always somebody. Ain't got time. Nazo zizinga. Abali, when you get out, in Kerabu Saka. And I'm one song of who. To see what dresses are. Naliwa kuva mu ntandikwa naliwa naye nkovu nzijukira olunaku lwe wakifuna ebiseera byonna byennamalana nabifunira akasenge kabyo nekkufulu nakinyiga ntera kugenda.
Lugar.